Shizo! Ujawa ua! Ayo DJ, move Shizo on the beat!
Mtazamaji wa ITV, kula chuma hicho.
Cheza unavyoweza kutoka hapo kaoni. Cheza unavyoweza kutoka hapo kaoni.
Hey yo DJ, move shit up on the beat.
Ready DJ. Ready DJ. Ready DJ. Ready DJ. Ready DJ. Ready DJ.
Cheza unavyoweza kutoka hapo kaoni.
Kula chuma hicho. Kula chuma hicho.
We mushizo utawaua.
Cheza hapo kati butterfly. Cheza na pandeni butterfly. Cheza.
ITV, kula chuma hicho. 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 Kula chuma hicho.
Hey yo DJ, move shit up on the beat.
Cheza unavyoweza kutoka hapo kao.
We mushizo utawaua.